leta leta zoko munani. Wanipishe nipishe ni wape burudani. Na walisha ndimu wakina fulani. Wanapata wazimu mdundo na liani. Sema attention, let me give you action. Wote kwenye motion. Unipe kidogo ni changa msheda nomoro.
Wanasema gaya soro. Haya foro vi, tunuke mpaka tumoro. Sema nomoro. Wanasema gaya soro. Haya foro vi, tunuke mpaka tumoro.
Umenisikia? Hebu kwenye tuende.
Uwe mabawa friend. Cheza mabawa. Let's get on the dance floor. Cheza kidogo, go down low. Kina dada mko wapi, yeah. Kina kaka mko wapi, yeah. Let's get on the dance floor. Cheza kidogo, go down low. Koko riko riko go. Nimewika go. Utamu ndipo ulipo go. Na kufata uko. Aleza sambua. Onyesha ujuzi yariye kupakungwi. Aleza sambua. Yari yomo ya mumi nataka kujua. Aleza sambua. Koko riko riko go. Aleza sambua. Afande miye piga saruti. Na kupiga yeki. Na kusafisha kama kabeti. Kuya ya yeki. Afande miye piga saruti. Na kupiga yeki. Na kusafisha kama kabeti. Sema attention. Let me give you action. Wote kwenye motion. Unipe kidogo ni changa msheda.
Umenisikia? Hebu kwenye tuende.
Uwe mabawa, friend.